So rock back, woman, they are behaving, man. akọ nwoke na ahọ nke oge wee chọkọ na rie ọ bụ ofu onye bịara kọrọ gbakọ ụmụnne na o nwere nwanne nọ na akọ ya agbanyeghị na o soro ọgbakọ ụmụnne mana anyị mere ebere maka chineke wee jee letawa na anyị nwoke n'ụlọ ọgwụ oge anyị na-eme ya nke nwoke a na-ahọzi ebe ọ nọ mana o mechere dị mma ndị mmadụ wekọrọ nwoke ife merenu nke nwoke wee buru ji na mmanya ihe oriri dị iche iche bịa kelu nwunye maka ihe ọma niile chineke mere ya
Ekan
Ofia. Zulas, Nigeria Limited. I'm with the Zekos Papers, Kaji Malgana Dewi. Elias Teska, Osun Kereria, Sela Liokosu, Oboba Kumune,
Oboba Kumune, Obiye Dema, Oboba Kumune, Obiye Dema,
Obia,
Oboba Kumune, Obiye Dema,
Obia,
Oboba Kumune, Obiye Dema,
Obia,
Oboba Kumune, Obiye Dema, Oboba Kumune, Obiye Dema. I'm a